I go by the name Bossy Boy. You're dope MC, you're dope hype man. And right about now, and right about now, I wanna give you this big bang.
Like a boss. Wanani sema ti napenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema ti napenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha. Pum 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 pum. Pum 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 pum.
Kwela na tafta, nikipata na wako na pika dan. Sona jua easy bar, ninapenda girls. Hawapua ni wasafi, bata dan.
Nimejipin kwela mbichi, binti msupu. Yoke kaga na mazigi kwangu siku. Na karoli ya madaba, tunaseti mawada. Alafu na kapim tukiwa mavitu.
Siyazio kupajo kutema baby girl, ukinipea the pongi. Najua kuna gushu litakage the mboge. So sonki kuround, takuround solo konki. Iyo the pum pum, lazima nta isosi.
Easy bar waletua from up.
Ay, alo, unitena asapa.
Mana, tipsy G. Spoiler 4-3, tukona like a boss. Check. Wanani sema ti napenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema ti napenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha.
Pum 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 pum. Pum 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 pum
nitakunyorosha.
Pum 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 pum
pum pum pum pum pum.
So kama chipsi mine napenda denda na for the denda mine za renga. Kwa toja nimechipi nipini seska. Niko na mujidele niza kufanya kilema.
Nite sultan na ukam na Hadija my girl amevisha kupingisha. Na kwela jona songa jivaswe rubisha. Na msho hey girl unaweza nita mister.
Mister ki mister ki mchezo kuigiza. Panimdagi nimdagi mchezo kuingiza. The girl ana setting ipo nikatuko wengi. Apa one man itasumbua misiko reshi.
Ushila on niki medi niko juu ya mapenting ka daily. Muchil na mangu na keki keki. Mashumpo na migwaya wanadhani mini vedi. Mishika wote once na wa.
Wanani sema ti napenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema ti napenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha.
Pum 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 pum. Pum 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 pum.
Pum 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 pum. Nita kunyorosha.
Pum